muda fulani unachoka sana, wahisi kama Mungu
hayupo,
hayupo
au anakuba vibaya,
amekusahau.
Moto za dunia zinaposonga unamua, mtoto amshaye Yesu tumboni unatona. Chozi kama elawe ndugu usiende utafika. Umekosa karo, ole mama,
ole mama,
unatafuta kazi, ole baba,
ole ndugu,
zidisha maombi, rudi chobode mwamshe Mwokozi. Zidisha maombi, si machozi. Kama elawe ndugu usiende utafika. Umekosa karo,
ole mama,
ole mama,
unatafuta kazi,
ole baba, ole ndugu,
zidisha maombi.
Utajaribu waganga, watakuangamiza. Wanadamu kama kawaida, watakudisappoint. Tulia chomboni, yuko kwa saa yake, na ahadi zake atatimiza. Utajaribu waganga, watakuangamiza. Wanadamu kama kawaida, watakudisappoint. Tulia chomboni, Mungu yuko kwa saa yake, na ahadi zake itatimiza.
Rudi chomboni, mwamshe Mwokozi. Zidisha maombi, si machozi. Kama elewe ndugu usiende utafika.
Umekosa
karo,
ole mama,
ole mama,
unatafuta kazi,
ole baba, ole ndugu,
zidisha maombi, rudi chomboni, mwamshe Mwokozi. Zidisha maombi, si machozi. Kama elewe usiende utafika.
Umekosa
karo,
ole mama,
ole mama,
unatafuta kazi,
ole baba, ole ndugu,
zidisha maombi, rudi chomboni, mwamshe Mwokozi. Zidisha maombi, si machozi.